ministry ya byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga lino wamu n'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga Uganda National Examination Board UNEB bafulumiza ebyava mu bigezo by'abayizi abatulasini ey'omukaaga omwaka oguwedde abayizi 14,996 be batula ebigezo omwaka oguwedde mu senta 2284 era nga ku bano abayizi 42,328 be bali ku nkola ya bonna basomee ya siniya so ng'ate abayizi 12,247 be bali masomero g'obwannannyini abayizi abawala bali 177,772 so ng'ate abalenzi bali 9,136 mu 30 mu disitulikiti ya Kampala amasomero agasinze okukola obulungi mulimu Progressive Senior Secondary School Kitintale, Storm High School Lugoba, Kingston High School Kawempe ne Lugoba High School so ng'ate mu disitulikiti ya Luweero Destiny Christian High School bayolesezza omutindo mulungi mu disitulikiti ya Wakiso Godizwe High School Maganjo bakoze bulungi St. Mary's High School Gayaza Maule bakoze bulungi Bristol High School Kungu Matuga St. Mark High School Sanja Nansana Education Center Olympia High School Sanji Comprehensive College Chitetika St. George High School Kasengeje Wakiso St. Javira High School Mwera Kachiri Echo High School Wakiso Comprehensive SS Serinya Wakiso mu district ya Mukono St. John's High School Kauga Mukono Nagalama Secondary School Mpoma School Satellite Campus St. Paul High School Nakasajja mu district ya Nakaseke Standard High School Kapeka Songate mu district ya MPG Lumuza High School na wabakolede dala bulungi nyo.